ngikubiza thando ngoba unginika lona ntoni bo ephuma kuwe gali ngiyancibika njabulo njabulo gali unginika manda isithembiso sami ukuba nawe noma kunzima bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni wethandi bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni batele wena uyintwana yami iniga lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batele wena uyintwana yami iniga lami ithemba lami isidi lami ubambo lwami batele wena uyintwana yami iniga lami ithemba lami isidi lami
Ubambo lwami, ebakele wena.